yande sappo jeddi min ta chapan tat sido kala ngu habaruje fulfulde kor janyalle mo ele ko ekibaruji di en kala hala chofol komadugu yobe natiri law ele lama ngal fa yottete gaydam ndiyan dan wari duudi wubbidu liji fa hewi wadde ni jo en wuroji di endan be nani ndaka majje en pamanan du jonde burtini seeda nani fa handar fila ko dart ndungu nguni hono gauri kanyi en bayeri ko tawale commune bande region mo zender to endan kandu kondani wadi hono ko bonta awdir ko nati dum doodu en nana no en dum lati yewtal men pinnani studio kalangu yartana en nani fawar jondu kondani to wete bengu lay departement mo gaya nokku to fahande ni inaran wala fedde leydi niger hawjide fil tewtew do awtirdiji wadno kor mun fa pamen no wono goldo to gen kor janyalle modon sumana amadu won ko janganta habaruji di en nani e fulfulde gofu en pudra hono dun do kay ko wela non sabu wono kar njaro himbe na wartira kanyum woni ko fawar joni wadi bonanda dun ko non no tawda e himbe lato balbe as douane non do ton en dan zender no won to be dilloyno be garbe potti e lore ngokka wete 19 place godom tawite ono amia non do ko non le commune mo gara gumsa e le fawar joni departement mo takeita tiagal ko bonanda lore di ngadi himbe sap won ko ma e dermu yeta tan du ko ndam barmi nene ne kay dum du fuya kana maabe barmu uta kana ener lore hiyas ka endan ka 19 place kan endam yerno Ibrahim Salisu latir ka won de ko toddo maire mo gara gumsa wakati ko suba ko endam bandimi tawato en te sawa noddimo e cialal dum won ko halni dum ndunguni jore ke faa wonde region mo zender to endan hitan hikadu ko se jewama ni ele secteur e lewru joindu do wono ko faa warjondu ko nani kullantereje den enda ngadi to haniri e gasir fu be kisegedu ko na wiide ke hono ko watto gure ujunaaje tati e ko deki kanyum woni ko hebi aawi ele wakkati mo kalte o enda dundu ko na ko hisa faa yotti noga lewru joindu nene ne kay no waawi ede ndungu hikangu war lawi to endan wonno don no wooda do burde bangu rawane ngu yorno Musa Ibrahim docteur kawjido demal to endan holdiri bandimi Ali Keita
dono kuje hamre chapande jeegon e jeddi e terde ndiyam region on no kuje hamre chapande nay e didi tobo hikkangom bori ko rawani le wakkati goto on no wodi no kuje chapande jeddi to dun toba burde e terde ndiyam chapande joy kambe no kuje sappo e didi to lati yottaki chapande joy filla awre den du region zender on wodana gure ujunaji tati e keme joy e chapande nay e jenay to demala watte nangude no ga juin o gure ujunaji tati e hemre e chapande nay e jeddi kam en awi wuroji ujunaji tati e keme joy e laso tankebi awude rawani se andari dundungu gun no wodi hikka sanne dina rawani
alani passi
nani faana region mo zender ngol en kala hala ndungu departement mo bande nokoto lati du gure kewde yiama hono ko bonta awdir gilji kanye babatoy e ko wobe goddo nati gawri kanye e mbayeri ko awato enda dum wadi ko faande ni adamu bande ko nodda hono bande mbi tedo makki usain nodimo o halni dum halaka no dum yara o wi hunno ko lati don no yaajade sanne
ala suusa dey mu
gilji bonnoji awi terdiji men puddi hebude habaru majji to en der gese tawade takkol sire bande komen gi gilji di endan gilji non di boyay warude hana wadi boowa warde non i boowa duurde ni en gawri e baeri e majjunni dum buri ude gilji di endan no bonna sanne amma kenga mamen kebi habaru ko gilji di endan di puddi hebede der sire Gomba gilji di endan no bonnina sanne dedi ngabbike do awi terdiji di nyandan funom kasen hunne non ko ummini hakkiloji himbe sanneno deni dinati der ges sende dum fuditi awde kasen amma men kokki habaru fa yahi demagaram men kedinino men nana
yanzu mun Nigeria sakamako daga gare su
enen kala hala jodagol ndungu der leedi men Niger rejoji kewdu woni ko ndungu jodi fa wodi kana woni ndungu no wadda monjarna wadda ko da wakati godon kulantareje ko lati ko torto himbe der gure mawde e hore mudun kan wonno mawagol ndiyan nata bonnina ton en dan doso hono fawarjo no wodi laabi be koji gambatte Allah be kebe kisa hono torrandi yele nato en liba ciuddi enda Adamu Amadu kan wonno faare goabo dekoto do meramo doso nan ko halni banimin Hawa Usman ko yanoto jahangal
an entreprise un vaste programme
min gadi sigila mawdo ko golle korsol gotaji der wuro gon de himbe baylaji kuji mu en gan himbe mijetana gotaji no kuje non to tuyni rufete de jomun wuwi say watta der don en na pineji kiddi gon watta der gotaji din kan waddata rafi doggol majjam kando waddata bononde diyam der hoggoji himbe fu hadai hitane hikkade min gadi korsol gotaji der wuro fu joni dan woni idan ilira no handiri to diyan darto kando min gon min moddinadi gan no wodi dudal labi min gattani korkar eri yago yesodo min ngodi ania wattugo pave
pour drainer ses eaux usées
nan ne filan dungu gonde jonka hono chofol ndiyan komadu gu yobe kanyandu kondan nati be bidu nati law hikka sanne burde no wowurno ni enda kano woni ndiyan dan ko dan wari wuwede war dan wuuji liji fakke won ko di gaddini ko ndiyan dan waddan den ne kay hon nangobe liji wamta no difa be belte ke sanabe pi nawde mabbe do majjum abdu adam kan wonno fawar jondu kon nani horejo luumo mangogo liji to en dan difa nan ko hal gidi adrahman do majjum
dabara kusan sallani
ya wonin battaki julde den kan ndiyan dan wari amma hikka dan wari law dan juwi himbe no dan mi jaka joni sai dan woy yeso gaidam dan jippuri don himbe kebi habaru majjam wobbe no gi'a hana diyam chofon koma duguno himbe farto amin fuddi no dilla gam fa wobbe fuddi no nanga liddi himbe bi diyam dan no fero diri hedan rowani amma illa garol diyam dan himbe fuddi no gi'a moddere majjam himbe gi'i liddi no chonya der majjam to demu liddi gala garki diyam dan liddi tawa den no kurden don sadarma gum foni wala himbe nangua liddi mabbe be gada golle lumaku mabbe no wodiri Allah waddani himbe hoyirnam diyam wari moddere wari gada majjam
eden gone filla dungu faware joni ni do leydi Niger dungu ngu wari wadi woddu nokkuje godon don rewbeje ko mu en ngada deme hono ton endam men sorwani enda rematana do konani kulli urdu e ko nande mudum asama u isa goto rewbe wadobe dembe enda nani ko fillani bandimi biete do mama Idrissa nafakaaji ko mbaw hedde kambe le dungu kambe yiraabe
demal do imaine de ngal min demata mino yeyri en min dema nyebbe min dema polle ji haabiriji min demata hanjum min demata do lesdi maine abo do botte maaji a defe nyaama lakki hulma a nyaama a hokkitiray a jinnata ko ni ko ma gida hokka de lirdum a wade tunda a wodi nyebbe ma a wodi polle dum e hori sa sai a renti a hokkama ta ummo jahada kodda jalma amma hinde hada kaptida kube hulma go kol polle ma godde kena amma a jinnata ko a sordum a sode goddum ma tunda mi yari oni demal to ndemi ndungu to jaawi asori nyebbe ma wallahi de kiji ma shoda ari suduma tunda wobbe fu indema ngi a shoda tasaje en toda daage metelaji mu en di dow demal mabbe batta dum yire karkara kenan morema tama umorema ya
nanni fawar jondi kon nani e lay kibaruji men hande den kala haladu hono jaccere hala filla kon darta hono durande no kuje godde departement mo bermo region mo marathon wonto himbe gon kala hala jaccere hon durande de enda dun sabi jatti durobe hewbe bermo don eggano hodo fa e der departement mo abalak dun wonno ko han horejo hawtere hono fa ne durobe tabto enda o haali o wi hunno ko lati den ne kaydu laabi goddo no wodi ko han tay wadama e der majjum no woddu kon ko dun nafa o wi takena koyni maje kanko won horje kapan fedde dental hawrindeji durobe leydi Niger to enda o haldi Adamu Umar bandimi
e nyamande jawdinire e kota kota de leydi bororo kenan waynaabe puddi sankitago natta goddi communeji daban daban kama communeji ajji entama en joni be ngala to be dari e be don goso ko ina be dara ni toy be kebata ko jawdi mabbe nyami to dum wala joni dum fuddi sendugo saanyo sedda amma dum omtay omturngol to mangol dum dan hokkori be do wulli mabbe dum sendani be kokkora ko be nyamata jawdi mabbe e dum rentini joni do yeso Allah hokka en ndungu jippongo alheri e to kan joni noddol amin joni do e gomnati do hala nyamande jawdi ni joni wodi madara
doni galle nyame sese ka wono fedde leydi Niger haw jeni filo ko narto ko kul kibaru mo jeno mun kan non wadna jande e kintenagol yaade ko be kibaruji e do fi ko narto faware jondu kondani hono ewude kibaru latade gonga mu e fewre mudum dun du kondani ben don nodda kana gam batte famine fa waddo fi on enda gam batte kamedo kondo be ngada golle mabbe no handre en wodiri Suleymana Mamadou latido kam woni dina bo fane sese onani ko haali wakati mo bandimi nana hadiza Hassan Landim
la formation sur le
faydol andal non do kokkol habaruji penpeneji hawrana ko kobe habaruji gollidobe internet e himbe CSC dundo gambe durwida e kokkol habaruji di kana gongaji ngam hokkobe habaruji gollidobe internet de ko kobe habaruji ko dalibe kakkilaki wakati jugondi latta ko gongaji ko pelle murti wawta nawtori e mabbe ngam bonna laabi denaku na bonna jonde lobbere wonde hakkune himbe joddibe wadda rafi pamral hakkune himbe gollawol wadi minen gidi min andina hokkobe habaruji gollidobe internet be pamana laabi di minen miija gada beydon andal gal be gollidan kobe ekita kambe kokka habaruji labbi
effectivement de vérifier
nan har filla ekita jangirol ko watta hono himbe chapande jeddo joyo gollobe le mairieji kan ko nangama ekita gol gam batte alle be gadda balla gam mabbe heba yaadu yeso le communique mabbe di endan nenene ka andangal du ko wadato en agadez won ko wada transparency international niger kanyum woni ko wadi dum kor majjo en faka majjum omaru karimu secrétaire non ka jiri filla kokol kabaru transparency international enda nan ko halni bandi musa mamma.
Vous savez, lorsque
on anni de himbe no golla der mairie der commune mubben wota du hebi yaadu yeso der wuro go enden deni hana du wadu kulle kewde gambe gala dabareji dibe kalana himbe commune be enda kanjo sabi men bi be jaha rartude balla to halobe nane be jaha to himbe gonnati e gatta juude mabbe gandu heba bayla der jamaare kanjo sabi men gardo enda agadis ga wadande himbe be enda ekkintinoje du majju ko watta be beede mabbe beede du annal mabbe be gada golle lobbe do fi jamaare der communeeji mabbe misali communeeji tawraadi arsuku leydi to du wasata kanye petrole ekonani titta
minière et pétrolière.
Yewtere men pinna hande yara en tan bengu département mo gaya nokuto inaran kan woni fed leydi Niger hawjinde filla tewtugol luggudugo andal dow demal no woto hoggo mango go lati ngodo hoggo du no wono golla du mudun chapande na jeddi ni endan kanon be tawda chadale no golle de wono yara hande e nyande mum fu kan wono ko gungu mohammed dan tani noddi do chalalol biete do bukkari abdou horejo no kurne endan ton bengu.
La station de Bengu.
Ogo ko Bengu go illa ko go wada no kure non to awdire awa tirdi ko ndungu jewtinte kango du woni burngo mangu go tawa kena hordore to buri to beede don no hoggo non latingo wodana hektaruji chapande joy e tati mana maggo woni wadde tewteuru awdire awa tirdi kambe ekintide wadobe golle deme der no kuje to sarusi inera on gollata der mun do Bengu no tawda leydi disembe enteri eno kuro tondi am tawa to si awa tirdi iri hen fu watta der mu amma dun hokkaka darja no haniri
paso optimal
handen noy gatton do ko jewata fi baylol wakkatiji
avec le changement
hautade fi wonji tagol bakaji o sayto dun wadi deme kali jeje ko cedu min cingi sigilaji kesi na foji remo ben sanne ko jamai bawde dudde min ngatti awa tirdi konkomburu kurji yetu nyabbe biteede 2 meter molo kambe dene sarusi inara on wadi fahanden tewteuru do awdiri munyori domka misali awdiri mbayeri giriji nyebbe ngolli dori fahande e fi wonji tagol bakaji kolati e ketol mo indi jippo sanem
suple le rendement
noy fi sarusi inram hawjine e fi yewtinaki awdiri wontiri
fi on satti sanne gam e hala ka kaltenka no min tato ngolobe ko tawa der hoggo ngon mawdo sarusi on kambe awjo lore goto e domo hoggo go arde min golli ditto e mudan do min godana terketere ko remata wotere lore ngota ndemuno miden goduno gai ko remata
sarusi hawjine fi yewtinaki awdiri bengu tawon tawra sadarma demi waddi dun
koli inaran din fu hande no tawda chadale gomnanti wala no watta jawdi hebugola awdiri lobir feynimbe amin wadobe tewteru do fi majjum en sayi to be ndogiri nokkuje den fu be keba projeji dibe golli ditta hemu der fi golle mabbe de be ngatta de
intervention.
E do don ko habru be fulful tili hande fa elen jom kambo den hewtan jangtan to habru je fulful den studio kala ngum acci daw e Muhtari Muhammadu wadda habru je hausan ko assalamu alaikum ma den to jangwali.